Wakati wanaulizana nane taiongoza new school, minaongoza team za maniga kama buku. Wengine wanazuga tu kutafuta umaarufu, na kukwetu vyuma vimekaza maradufu. Bebe zina chinjo kama kuku, na zinaga shida street na uli street luku. Niggas wanadhani tunasema wanajishuku, kesho tunawona kwenye skendo za utupu. Hamna cha kusema zaidi, I need this shit more. Nataka zaidi jana, zaidi juzi, mwaka jana, mwaka juzi. Mwana flana nikimbizana na do. They say wajaniona nkiperform, nilikuwa na suka bombs. Every sombe tukikutana kwa show, na mindo naenda represent home. Nishadi fans on, yamini I'm putting my money on.
Nasikia radio na TV zikiplay ngoma zangu, hundo muda wangu so utanisikia radio na leading new school, why not? Yono mefakisha hii safari, now jump off the boat. Speed zaidi ya Usain Bolt, na wacha wana complain nyingi kama dereva wa Bolt. Mtani wana recognize the best, ulingoni na walio inspire. Afu mchezo naenda freshi, mina money tour tukitengeneza cash, kwa ngoma ambazo tuliwaimbia tu ma exi. 9 grams kwenye bush jet, naandika maumivu yote kwenye ngoma zangu concentrate. Yondo namna kupunguza pain, mana kwa kuongea ego yangu inaninyima ku explain. But first you better hate but pay respect, student wezi test and no debate. God made a golden plate. Watu wasionipenda hawajui matumizi ya hate. Last king of 90s babe.